He's coming down, Steve.
Steve
More
Four.
Amazing jams on ZambianJams.com.
Genesis on the 1-2.
Now we go to the Malota and the Fumu.
Okay. Ndine bita rap and follow me pa page. Flow yanga ili work, mtima wanga una rage. Nyimbo zanga ni poza, nima zikwela na pa stage. We mukonda ni ma angel na ma win mucheti. I'm not a dope storyteller, olo rap killer. Fonse ni makopela na kusila ni nasila. Kaya temu ni kongelo, lo comment pa post. I thought nili relevant, broke and lost. Ni chai ni chetota, ii ni femu yanu. I do this for the street kids, we musula kwanu. Azimai na asika na we nemu bula kwanu. Munga nipae, but ghetto ni number one. Empower your seko, tell him I said it like this. Look up to God, face up, kwati satellite dish. Sini choka kugeto, I'm the ghetto on a walk. They say when God cooks, you will never see smoke.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina pidi famo, kuipo mpafi, visa kankala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu. Nwanda tina pidi famo, kuipo mpafi, visa kankala kudu. Yeah, I'm a big dreamer. Yeah, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Kevi wana kufiloto. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Kevi wana na viloto.
Sini di loyo amesina komi wamo wana mbanje. Sina kraje sini baza nkumbwa kalandanya manje. Muni tiesa nosunga wa mai wanga ni nansanje. Ndimu mna ni pasa talent muli holy. Monga Sunday I don't need awards rap. Muma nilembela pati futi ni karapa. Mzitu ndila matewela mepi kutiva ni konde wa zedi ni mawosha. Dotu don't fall esa mazali ni konkosha. Sorry ndine dreamer from the ghetto na hope. My people deserve better mkaitaya we mopu. Maybe first ni cafe ndiye pene ni za blower. Nimbo nchosa simuli zila dalati anaso. Music politics, I survive every season. Take me out for lunch, I could sell you my vision. There'll never be another Steve Olo new edition. Wali, why do you talk to God? Saulula ndiye reason.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Nwanda tina pidi famo, kuipo mpafi, visa kankala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu. Nwanda tina pidi famo, kuipo mpafi, visa kankala kudu. Yeah, I'm a big dreamer. Yeah, I'm a big dreamer. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana kufiloto. I'm a dream chaser. Nipishana na viloto. Nivi wana na viloto.
I watch demons mourn as I bow to go throne. Ati kwa sila wasila back to the basics alone. Tifo nasty for to kwa na wa I'm crushing your bones. No T.O.T. change my life to the game you are known. But I am closer to light. Ndimwe my shadow beneath me. The game needs me so na ipasa kidney. Ni moving a kuseni nga mipando ya pa city. I got juice ngati ya boloko fridge. Ukanghala bo careful na maganizo. Careful ve utambayo menso ni mawindo. Kumbea olo sau kakambili maganizo. Kulibea kuchinga enemy ni maganizo. Baza olombue malinga tabe ufola. Ine music ikayuma pa month end ni fola. Wenzo nione lamo kusikulu na kachola. Manje wango fiola fruits of my labor ni tiola.
Now nika kuna ni malota dine fumu.
Exclusive ZambianJams.com.
Nwanda tina pidi famo kuipo mpafi, visa kankala kudu.
Now nika kuna ni malota dine fumu. Nwanda tina pidi famo kuipo mpafi, visa kankala kudu.